download kupitia smokemziki.com. Pacheko Mirundo.
Hivi kweli mtaamini nyimbo hii nimetungia chooni, tena kipindi na kunya we kule chooni. Sasa wewe unayecheka nkulize unachekea nini? Na nyie mnaeguna eti mnagunea nini? Kwanza mnaona kinya kicho kinya cha nini? Wote ni waulize nani asenda chooni. Nikuambie uwe mzuri vipi, we una shepu vipi, pisikari vipi, yani mlembo vipi, kwanza uwe samu vipi, shalobalo vipi, we ni tosi vipi, yani msafi vipi, we unakunya kama mimi, we unakunya kama mimi, kwanza we na hela vipi, we ni bosi vipi, unashimika vipi, watajiri vipi, wewe unakunya kama mimi, we unakunya kama mimi, kwanza uzuri wa nyumba ni choo, hauwezi kujenga nyumba bila choo. Kwenye swala la kunya nina ubisho, ngoje kubane aje tuoneshe ukomando. We mpangaji mkele mwenye nyumba, kama choo kimejaa ukibanwa lisushe kwenye chaka, usilete usta, usilete za kuvimba vimba eti kisa westa, mwisho siku lika kutoka kimba, watu watakushangaa. Nikuambie uwe mzuri vipi, we una shepu vipi, fisikari vipi, yani mlembo vipi, kwanza uwe samu vipi, shalobalo vipi, we ni tosi vipi, yani msafi vipi, we unakunya kama mimi, we unakunya kama mimi. Mina wewe atucheka ni swaiba, yapo mida ifana ni swaiba, wetambua ikinibana aja na we itakubana tu, ili jambo alina usoja we utakunya tu. Hata wewe unojita simba dakote, maua sama yokote, alikiba nandi wote, Fisho macho ndo DJ. Unajua mini danger eh? Mkadebe kadenja, danger, 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 dangerous. Be power. Tell you busy babake na chiplani. Kidoya, sauti ya mamba. Watoto mboza.
Smokemziki.com. Future.